Studio 80 Halaji Malifu. Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde altinere noga e go lewru novembre sappo jeddi yando jabbiri maslima chapande nay e joy der maison de la presse bamoko jottino no do kabaruji du yumor way gal kanko nul dette do Mamadi Keita won to ulki jamde to. Kollitiwde Touba ko goto yoma chrétien mawde mabbe duddo bomoko do wiyama kanko majji ila kenyen o yita ka wattu joni o kay o ciuta tan dun nandi fedne do de catholique don chrétien le leddi wala fugo jabi halde no golle o wuri fedne do de ayam sa gontone jengobe le leddi meden dibe puddi murtere mabbe balde joni le leddi di fu e mangal mudu wattu joni be kaja ko heewi hakke mabbe do kuncene hore en jaran faano ko noddirte do motti tawedi wiide jam e deejere wala le odo nokku fuso jamma wari wiama suka wombe tombe en jahan jambi naya jahan gada yotereji muude le bodde ni ngaji goddi tondi o ngaram famtade do e journal gal di wonno sembe kabaruji do min jogino do kiki andi bi bismillah modon e hedaade be kolliti wiide goto e chrétien nga modo kanyo suuta le gallure bamako ne jati mo Touba ko nonno be kolliti wiide o mo le nokku mabbe do noddirte centre foi do Hamdallah do non du wiya wattu joni o suuta non holitira wiide dum wadi asawere no gay lewru novembre ndu le gallure bamako ne jati wattu joni kambe humnibe kabaru église ngay le nokko wala fuko be jabi halde no golle o wordi hono wori sitra sidibe
ana tiidi neddo haala watti goto mo o gorko suuta mowel makko ana dari deene Hamdallah li genni bamako nokku noddirte do centre foi et rencontre soni ayi mobile makko ko noddirte furgo net ana dari atam bafel ana uddita ni daraki no wodire du o gorko noddirte do ayo ono woy watti 6h bd o ummo o yaha nokku ko noddirte centre foi et rencontre e nexo makko ngal alal on haani yaade deene kalabankura le miside mebbe tobe julda alan fu kanko ayo tan wonko heddi le nokku mebbe ko noddirta centre foi et rencontre les genni bamako le ndey yontere sabe horebe chrétien be ko heewi yehi wadode hijju mu en le genni kita le ndey yontere kube wirfiti handen altnere be mati wi gide mabbe o suutama ko noddirte ayo police ana wonde wadde lugan goji fa handen yalla ana heba anta honon o gorko suutira du wala arandere neddo ana suute le o église catholique le lewru jion jabbinu chrétien yimbe joyon suutama hakkune muttika e banyangara tagal mudun be yimbe joyon yoppitama to yimbe suuti be bebe
wattu joni o hodo fulati o do sababu le ngalure bamako de yoga andambe kabar ndena kay bi dum habata hore fe sabi de saaje wayde ndena go lanyi fanati le ngalure bamako de non kanko Alhousseini Guindo holi triwide gon le fedde no dirta dum centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel kedden ko mo sifido hen
wana hande tan deere wasi bamako ko yana hande ko yimbe pama dum fadi ngegida sabu se jama wana hala e hala yimbe be fu e kanye adnar ngu fu sawtade e leydi Mali be mbiyan bamako ala deji be mbiyan bamako e jawle yimbe yonkiji yimbe anandeni e do e itude mobbo mbajo e lawol dina kristiagal tubaka alma o do woni kenge yande lumo le leydi bamako ga e do e dum won nokku andirte do Moussa Bougou le bamako do nokku mum do tubaku be jipoto wada noma attaque ko wana dun sa bamme a jewi hotel mawdo ana woni bamako do indirte do Radisson Blu hitande 2015 nen Radisson Blu wada ma attaque donc dum ana holla wiide leydi ndi wana bamako tan wana nokku keddi itam do yimbe yoto deejere wodi deejere wala bamako dodo
mi cittene wi leon do wattu fu nokku le kewde du wiama yimbe lan gonde yoppude dun do wayde denago hono wori sitan sidibe
le ngendi menaka jamma alam wakkati 20h yimbe didon jogube malfenati le galle sordasi goto pidimo kanko e gendiko e on wakkati fu debbo o ka mursi yonki mun gorko o barmi fa sanne nabama dogotoro kabaru fu heba ka tiagal bonande o dum yimbe tawabe tombe kolliti wiide e jamma goto o le ngendi sofara lam motti sordasi en kadi bonande terroriste en wande le camp militaire en gendindi fa hanle jamma alam o le lamu kuchala sordasi en bari terroriste en jeegon kanye njaadi e kaake kaborde mabbe kewdi e on wakkati goto le ngendi jebok yimbe ana gondi e sottude e nokku mun en yimbe be ana gandi gaawo kany en gelle kewde to kebata jonde be kolliti wiide gube jihadin koobe gondi e hulbininde be
on kebi famu yodun kanko noddirte da Fatoumata May ko wono dido kabaruji fano hebe do beme amende to do page Facebook e compte Twitter Studio 80 nuhum togo lami refednet nudet partu yeser holi tawed watu jono wanati e kasono pe kulitiri wide nuhuni gendi kwa wia akai wakande minudundu nunde gendi kwa wii hande o hano yade jabo yade konkasyon kwa hoka noko ilo yehi jabo yade konkasyon wia mo o warta ikasen yibel wambile ndet o fedde mokonde wala fuko jep sifad na oto gole wori fedde dum wonde be noddirta COP 23 COP 24 mbirano kawtal jowingal do hawaluji dum timmile noga lewru novembre no noddirta Egypte le majjun halaji kala ton didu yam di ngana halaji kessinon fa kebe famtar ke sita sidibe
le ngal kortal COP 27 noga jetti ban ko wada ko fawi do bangal welta ko watti be holliti lewde de wala bawde de ana hani faabede tagan kuteji welta ko watti ko mata de lede lamdi kewdi wada ma to hore be leedi tawbe on nuku yogabe do holliti le ngal kortal wi gaaji sembe mudun ana da fandude le nyalana handen ga tagal mudun lede ko heewi do holliti dabriji hollitaade le kortal ko wada ko jabbi on fa hanne di golleji e goddi mudun wada ka le wi secrétaire général fed de ONU noddirteedo Antonio Guterres holiti mistan makko ko yimbe nangirta sobe woni ko noddirta COP 27 o sabi holiti fa handen bangal kabaruji welta ko watti dabir fu fiaka fa handen ko faddoto torraji fawide welta ko watti miccitunde wi leedi sin kay leedi etazini den won leede didi jogide semme ko hebbe fottude e o batu ko noddirta COP 27 kajo
dum woni fedde sa gonton sukabe jangobe leleedi meden dibe puddi murtere mabbe de leleedi malli ndi fo mangal modu murtere mabbe balde joy wattu jono be kolliti wiido ko heewi huncene hore ko nayri bangal himmeji mabbe le on do wattu fu fedde ne de syndicat e signataire 15 octobre 2016 kanyen dum bi ngaran wadde murtere muden balde tati le ko warta ko dum bande sappo en nayi fa yotto sappo jogom lewru decembre dum do kabaru jamen ko min noddata verifion ko min jaata so min lakkita e min pama yalla hodo wodi ton micciteden wille yontere jabbe non de do beme ande to yama mobilaji chuma dido mobilaji be bihi yo arme france mo noddata barkan o mobilaji muden chuma leydi malindi hon dum wori sita sidibe
dum wana gonga bonno goddi mobilaji wada kal leedi malli dum wala du battan fedde barkan di bonalaji halade leedi burkina wadi yimbe hewbe de beme ande den holliti le o video wi mangal pade fedde barkan bonni mobilaji kewdi ne wittata jo leedi malli gaccagan lugan goji dum tawama wala gonga kulleji didi ana gomdina sa jeewi o video yeho e minta didi e sedan ana winna do di mobilaji bonnaadi goddi mudun birnekit o birnekit yo mark nukuto kang itete le leedi burkina ciagal mudun le o video ana neddo goto ana janta dengal burkina kobe le lugan goji amendi me mati wi suudu arajo ko noddirte omega media kaynde wonko jandido o kabaru le leedi burkina ton be holliti wi di mobilaji modja le kabaru meedi be holliti wi neddo goto gollole o society holliti wi di mobilaji boyle jan do sabi so di boni di wawa dognede kasin
wattu jonen jaran nokku no dirtede motti be bi tawede wiide wayde jam e deeran le o don nokku fuso bami fa jama wari sukab jokol wonbe tombe jahan le bot ngay mabbe biete ton didum won tombe jaar so bomay be ngada ko be jidi foli tan wed non ton yibbe hono adnaaru kanya fa yetto yibbe yambinde be fuddu jottotu le o don nokku fa kebe fam tar fande kede sita city be
to jengi yembere ana satti sanne le genne motti amma tan nokkuje godde botngaaji faator nokku ko noddirte arti hum kaza ka nokku noddirta bar bozo den nokkuje fu ana heewa jama te watti jamman en woni iner jamman boti wondo deene ko noddirte bangi taba ka e million ki ana botti jama te ferne hebta jodo wala nokkuden fu ana heewi jama mobilaji ana dari bangi labe ni fu e motongaaji amma tan yarabe koyde ana yahana fito hakkune den nokkuje le ne yembere ayi anton lave gardien ana jogi marfo mu en ana heeba jamare ne be le fiya dabiriji fu yalla parti torra hewta fe goto neddo goto noddirta Ousmane politi be wadan de yembere jamma fu haaji meddo fu wala yimbe don be hite ben le nukuje ko noddirta night club ananto gatch ana uma sugabe jogal ana muma ana yara boisson djum en yogabe de ana yara konnyanji jamma ko heewi ana eyka den nukuje sa batti on nuku hono kilometraji 10 anana oyko sabe lamu wala ton balla fi dejere foti matre de lamu te tawede fu yimbe yogabe haaji mu en wala yedum de genni mottige weltare tamatte
wiide si jottamani so lamɗo jaɓi famin ɓeyda ɓattadde on ɗum woni janggo journée amen ɗe fuu ɗe naɓeteɗe gaɗe nokku noddirteɗo sigu so lamɗo jaami toon min garta waɗoyde ɗeɗo journée journée beete kañe kikiɗe fuu gaɗan toon kañe fa yetto haalude amen mawni komin noddirta grand dialogue si jottamani koni immaɗe muɗum fa hande ɓatto jamade hokka ɗu hen kabaruji ñiɓuɗi ɗon garten haddude kikiɗande dow kabaruji meɗen ɗi ɗiɗo kabaruji fa mba heɓede dow bem meɗen andi toon so ɓayi www toɓɓere studio tamen toɓɓere org no noddi numéro viamo maire maire 3721 fande fandi e feno kono andirɗon no ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi wassalam yewtere meɗen nde waran yo wadde dow ɗum woni komin noddata ɗo Mali Kura komin kalta kabaru muɗum altinere fuu solanɗo jaaɓi ɗum yowiki dow hono ko nayiri bangal ɓamde nuygal saria kesal ley leydi meɗen ndi wattu joni toɓɓe kewɗe kañen mbaylita ley hen fa yetto toɓɓe ko nayiri bangal ndenago ley leydi meɗen ndi fa keɓe famtade gaare keɗe ko min e Fatoumata Mayiga min pewni on dow hen ta eno nuygal seriya kessal ngal leydi meɗen ndi hani ƴewtirede golleji no armé o worino ana li hen eɗum wonde waddude haalaji kewɗile nokko kanko docteur Ibrahima Eli Dikko gonnoɗo e wakkati nde mballi fitto ndeɗo dewtere o haali ko laati sababu muɗum
parceque pour nous c'est
ɗum waran laatade sababu sordasiɓe jokka e sariyaji leydi ndi caggal mum ƴewde no leydi ndi hani nangirede eɗum jogui nafa homo fo anda golle mum e darde mum le golleji leydi ndi darde mabɓe le leydi ndi renude leydi ndi kañƴe ɓiɓɓe leydi ndi
l'intégrité du territoire
fedde humnide kabaru ndenagu leyi walde CNT nde ɓe mbi ɗiɗo golleji peewi sanne kanko goto jokka laamiɗo ndeɗo fedde mum noddirta Fouseynou Ouattara o wi armé darde muɗum mawni sanne no gotuma ko leydi ndi wori
cela va empêcher
ɗum wara hande wande golleji ɗi kana no laati fuu Mali fuɗɗiri démocratie yimɓe mbino l'armé wala darde mawɗo ley démocratie ɗum woni ko hana leydi fuu jaɓanɗo démocratie ana hani fawde gikke mum dow l'armé o
sont posés c'est leur armée
ngolo jara yomo janginowo jande dow dowre o wi ko wayltali hen ko faaɓe ƴalonoɓe kani fewtirde eno golleji armé o wondi e waylitiredno saabi de darde ɓen ana mawni sanne fa yetto sariyaji ɓamaɗe le leydi meɗen ndi koɓe noddirta loi de programmation militaire
pour montrer que malgré
no laati fuu ana hani ko armé o andene golle mum ɗiɗo ɓo andene ɓe jogirta golleji leydi ndi e batta sariyaji ɗi fewi koɓe coodino kaɓorɗe ko haala mum heewi so ni tawe ley nuygal saria ka won toɓɓere keƴanaɗo l'armé o homo fuu ana hani gollirinde ɗum
kanko noddirteɗo Mahamadou Konaté goto andanɗo kabaru ndenagu o wigol ɗo saria wala no woodi o wi ko sakiti ko tan wonkoɓe ƴewti eno ɗiɗo golleji wori
won kulleji goduɗi kanɗi tawede ley saria ka yimɓe hewɓe haala muñen keewi nafa o haalete tan won kulleji ɗi hana mawninede ley leydi ndi dow teddelgal men fuu fewi hunde hana wajibinede ley leydi ndi so tawi nafa yimɓe wala hen
micciten e wilo ngol ɗo sariyawol kesol ɓama ngol ley leydi meɗen ndi ɓe mbiyo helloji capantati e tati iɗum tonga leynugal sariya ngal koɓe noddirta article 195 le arande to yo ɗum helloji noga e joyi noon iɗum tongano le sariyawol ngol ɗo noddirta article 122 wattu joni o ɗiɗo sariyaji ɓe kollitan ɗum le boto conseil des ministres en farde muɗum naɓede le woteji ɗiɓe noddirta référendum ko hani wadde ley leydi meɗen ndi le lewru mars hitande 2023